O le tala le nei, e au mai ei ma se whaamanatu i le tā ua ona i loa le me whaipe a fia pe u se vāenga o le tino, e se aupo ngā leve leve. E le ngata i lea, e le tā ua o le whaamamā o se manua mai se pea whaapea e u e se namu po se iniseti. O au se tālia nei e ma waini si o aupo ngā leve leve au pito mā lo losi o lātou ona i le lalolangi. O se ali Filipino e suafa ia Terry Parea na malanga mai i Vitoria e asilo na tua fafine. O lo ti ngā ina nei le fane mai, ma ua tipi uma ona vaese i tu lou. E le ngata i lea, ua tō e sea i se tasio na tōtonga i se taotonga. Nā mata i le masina na te enei, ina ua umasana ngā luenga whaamama i tua fale le ainga i Vitoria i le pitunu ua Bishop i Vitoria. Na umalana ngā luenga ai o ia mōni mawina, ia se fula ilo na vai. Na tā ua ele to o luolo na tua fafine, deli i Ray Ogilby, e masani i lava ona maai i auponga leve leve i tua fale o la tau fale i Bishop. E nā oni aso na maai, ai mōli mawina isi i aunga, oso le maalili, fula isi vaenga o le tino.
On Thursday night, he got a chill, a bit of a chill, and on Friday he was fine, and on Saturday he switched out as well. By Sunday it was turning black, and on Monday it was amputated, and his spleen was removed and part of his bowel.
O le tele lava o mai iniseti, e pei o auponga leve leve, e au fiai vae malima, ma onisi o aunga, e amata i le fealasi, ia pe mu. Ia sa so o male mumu pe fula, ia onisi. Onisi wa unga au fiele faa fau fau, ia pe faa suati. Na sa anoa se suyo su esuenga i vaila au ona, po le Venom Research Unit le University of Melbourne, le li o Bill Nemo, e falinga mai, o se siyama, e faa ingoa ina o le necrotizing fasciitis, na fiai ia le li inene o teri pai ap.
It's associated with bacteria called Streptococcus, and that is usually that causes the death of tissues under the skin, and that's what it seems like this unfortunate gentleman has got.
Bill Nemo, ole Venom Research Unit, Ali University of Melbourne. Elenga te elena sa anofo se tasio suyo le matanga luenga. Elia ise so otanga ele siama le nei, ma se ona mai se auponga leve leve.
It's a general risk for bites, stings, scratches, that we might get an infection, and sometimes some of those end up being really nasty, perhaps like this gentleman's case. But we can't really blame this specifically on a spider bite related infection.